dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikroni yawe
Etienne Karekezi ndagushimiye kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo
abakurikiye kiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo yo kubiba amahoro by'umwihariko nibutse ko duri kumwe na Bwana Hippolyte Ntigurirwa umusore w'umunyarwanda umaze iminsi igera mu ijana azenguruka igihugu n'amaguru ikaze Bwana Hippolyte Ntigurirwa mu kiganiro dusangira ijambo
ndabashimiye cyane ndishimye
kuba kurikiye Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo kubera iki uri umuntu w'umusore wahisemo kuzenguruka igihugu n'amaguru muri gahunda wise biba amahoro
impamvu nyine urumva ubundi amahoro kuyabiba ntibyagakwiye kuba ari iby'abakuru cyangwa ari iby'abatoya byagakwiye kuba ari ibya buri wese umusanzu wanjye rero nari nshoboye kwari kuvuga nti ese niki nakora kugira ngo twibutse abantu ko hakwiye ko tubiba amahoro ubutumwa nari mfite bwari ubwo kuvuga ngo amahoro dukeneye nitwe tuyabiba ntabwo amahoro dukeneye aboneka ariko tuyasabye ni icyo ngicyo hanyuma byagendeye ku mirimo n'ubundi nsanze nkora ibijyanye n'uko no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 25 bifatanya n'urwo rugendo ndavuga ni urugendo rwo kwibuka ariko akaba ari n'urugendo rwo kwibutsa abantu kubiba amahoro
ubu tuvugana urugendo rwawe rwasoje kuri uyu wa kane ubu turi muri dusangira ijambo turi ku rwibutso rwa Jenoside rwa Gisozi mu mujyi wa Kigali wavuga ko urugendo rwawe rwagenze rute
navuga ko urugendo rwanjye rwagenze neza cyane naboneyemo byinshi byiza naboneyemo uko u Rwanda hafi ya hose abantu uko bafata umugenzi w'umunyarwanda cyangwa se umugenzi w'umunyamahanga cyangwa se uko bamwitaho uko bamufasha yayobye yambaye agapira kariho kubiba amahoro cyangwa se avuga ubutumwa bw'amahoro navuga ko iyo shusho nayibonye kandi navuga ko rwagenze neza navuga ko kandi mu Rwanda nahabonye ubugwaneza kurusha ikindi cyose nari kubona muri urwo rugendo
biratangaje ku muntu w'umusore ufata iyo gahunda yo kumva ngo agiye kugenda u Rwanda n'amaguru
nuko nyine ari ibyo yenda abantu tuba twumva bigoye biragoye ntago mpaka nako bigoye ariko birashoboka
nge nk'umunyamakuru cyangwa n'undi wese kuri iki kiganiro kumva ngo Bwana Hippolyte Ntigurirwa yaricaye aratekereza ngo agiye gushishikariza abanyarwanda n'abandi agenda ahura nabo kubiba amahoro wabonaga hari ahantu hari icyuho mu mahoro bimeze bitaho ngaho
amahoro ntabwo aboneka ahantu ngo abantu bavuge ngo yabonetse byarangiye icyuho cy'uko amahoro adahari kiri mu mitima yacu kiri mu byo dukora kiri mu bufasha dutanga ku bandi kiri muri byinshi no kuvuga ngo amahoro ni urugendo ruhoraho ni urugendo rwa buri munsi icyuho gihoraho niba uyu munsi nabyutse sinsuhuza umuntu ntimwaramutse mumeze neza mumeze mute ese kubikora hari icyo bitwaye kubikora bishobora kuzanira umuntu ibyishimo nsa amahoro gusa yo kuvuga ngo dufite uburinzi ariko ni n'amahoro ahera mu mutima w'umuntu udutanga iki dufite ubuzima dutanga iki tuganiriza dutabandi ese dukora iki dufasha abababaye gute ni ibyo ngibyo amahoro icyuho gihoraho kubyibutsa ntacyo bitwaye
urugendo rwawe rwari rwifashe rute kuvugira ngo urabyutse umunsi wawupanga gute
wowe ndi n'urugendo nateguye mu gihe cy'imyaka hafi igera muri ine mbitegura nkavuga nzabikora mbika amafaranga nzakoresha nitegura mbaza inshuti zanjye nti ese ahantu mutuye umuntu ashaka kuhanyura agahinguka mu kandi karere yanyura he nariteguye nari nzi inzira nzanyuramo ntarahagera ariko nzi kuri ku ikarita ndeba nkavuga nti aha nzahanyura ni ukuvuga ngo rero icyo uko umunsi wanjye waba guteguye mu minsi ya mbere nabanje kubyuka ntinze rumva kwari gutangira nari mfite n'ibikapu bibiri n'igikapu kiremereye ndetse ko cyaje kugenda kigabanuka ibiro kubera ko byinshi nagiye mbitanga gutangira umunsi rero natangiraga akenshi natangiraga nabyukaga saa 11:30 saa 12:00 nkaba ntangiye urugendo nabaga ndi kumwe n'umusore w'umunyamerika wari waraje kwifatanya nanjye wamfatiraga amafoto twaragendanye urugendo rwose iminsi ijana yose twari turi kumwe nakuvuga ngo rero we twarabyukaga tukagenda cyane ko we n'izuba mu masaha ya saa sita ari ryinshi byamubangamiraga cyane ariko njyewe nabaga nzi ngo turarara hehe atari ukuvuga ngo mfite aha ndi burare mu nzu ndi burare moya ahubwo ndi kuvuga nti ndifuza kugera hehe uyu munsi nabaga nzi ngo ku itariki nini nshaka kuzaba ndaha ku itariki nini ngomba kuzaba ndaha naragabanyijemo amezi n'iminsi rero byansabaga kugenda nkareba ku ikarita nkavuga ngo aha harimo ibirometero 30 ibirometero 25 ningera aha ngaha se ndaza kubona aho ndara nkabaza abantu baho hari aho nagiraga ngasanga aho kurara ntahahari ngakomeza nkagenda kugeza ngeze aho mbonye ho kurara hari aho nararaga mu nsengero hari aho batanyemereraga hari naho naraye ku murenge hari aho naraye
ku murenge mu biro by'umurenge
oya ku murenge hari ahantu nageze ku murenge nta handi hantu hariho kundaza kandi twakiri hafi bane hanyuma abantu bati turabaraza hehe babura abantu baturaza biratinda ariko baza kuturaza ahantu bashyira abantu bakoze ibyaha nta bandi bantu bari barimo badushyira aho ngaho bashyira abantu bategereje kujya kuri buri gazi cyangwa muri gereza byari bitangaje ku nkuta ndabyibuka hari handitseho amatariki abantu bahagereye aribo babyiyandikira amaganya yabo gushima imana ko basohotse ibintu nk'ibyo byose
ahita numva ko ari muri kasho
ubwo wakwita ushaka ariko nabo bashyira abantu bakoze ibya mbere yuko babajyana ahabugenewe cyangwa kuburana ni ibyo noneho mbere rero mu minsi ya mbere byabanje kungora nza kuvuga nti rero ibyo aribyo byose ubwo mbona kugenda ndara ku nsengero cyangwa ku nsengero bitazanyorohera kuko hari naho nageze ntibyankundira pasiteri arambwira ati rero ntabwo twakuraza mu rusengero ujya mu buyobozi byumvikana ariko nyine mbona rero biri kungora ndavuga nti ibyo aribyo byose hari ubwo bizangora amashuri rimwe ngasanga arafunze nta muzamu uhari nkavuga sinararaho biza kunsaba ko rero noneho nzatangira kuvuga ngo nzajya nishyura aho ndara ndavuga nti nzajya nishyura ahantu ndara nshake ahantu ho kurara hatarengeje 5,000 by'u Rwanda kuko iyo biza kurenga aho ngaho nari kujya ndara ahantu heza hashimishije bikaba nk'aho ndi kwishimisha kandi si ibyo byarimo nuko nyine nagendaga nk'ibirometero 5.5 ku isaha hari aho habaga harimo ibirometero byinshi cyangwa harimo bikeya bitewe n'aho nshaka kugera cyangwa se bitewe n'iminsi mbona imbere yanjye nkavuga nibyo aribyo byose natangiraga nk'icyumweru nagenderaga ku birometero kurusha kugendera ku masaha hari aho nageze saa moya z'ijoro hari aho nageze saa 5 z'amanywa nahereye mu gitondo byaterwaga na disitansi n'uburebure buhari
uri muri iyo nzu bakurajemo ku murenge aho bashyira abanyabyaha urebye urarebye uko banditse ku nkuta ayo magambo bavuga amaganya yabo uri mu rugendo rwo kubiba amahoro aho ngaho wiyumvisha ute
urumva ikibi ntaho kijya nta naho kizajya ariko twishaka kuvuga ngo ku bw'ikibi gihari ntabwo tugomba gukora ibyiza niba umuntu yakoze icyaha wowe narabitekereza ngo aba bantu bose bakoze ibyaha banyuze ahangaha cyangwa banyura ahangaha tuberera mbuto ki nanyuraga kuri gereza nyinshi avuga se aba bantu bari muri gereza koko ko bafunze n'ejo hazajyamo undi afunguye n'ejo bundi ariko se twebwe tuberera mbuto ki zo kugira ngo niba uri ibyaha bakora cyangwa n'ufite igitekerezo cy'icyaha akireke cyangwa igitekerezo cyo guhemuka akireke ntubangwa amahoro aboneka ari uko tuyatangira turwanye ikibi twihereyeho tuvuge tuti amahoro araboneka ari uko njyewe ndwanyije ikibi nta kibi nkoze
ikindi umuntu yakwibaza ni ukubera icyo urugendo rwawe wari uhari iminsi ijana bigahura n'iminsi u Rwanda ruvuyemo ndetse n'isi yose ibuka jenoside yakorewe abatutsi
impamvu kimwe na buri munyarwanda wese mfite aho mpuriye na jenoside yakorewe abatutsi numvise kandi ko wango jenoside yakorewe abatutsi ni urugero rwiza ndetse ruhambaye rw'ibura ry'amahoro n'ingaruka zabyo n'intangiriro zabyo bivuze kutabona amahoro muri rusange ndavuga rero noneho wakoresha igihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi n'aho tumaze kugera tukibutsa abantu ko amahoro ari urugendo ruhoraho aho ngaho nabifatiye cyane ko muri jenoside yakorewe abatutsi nanjye papa yarishwe muri iyo jenoside yakorewe abatutsi bamwe mu muryango wanjye mugari nabo baricwa nanjye ndayirokoka urumva rero n'aho ngaho byavuye naho nicyo cyanteye gukora
dusubiye inyuma gato waba ufite amateka yihariye kuri jenoside yakorewe abatutsi
buri munyarwanda wese afite uko amateka ya genocide
amateka yihariye mvuga kuba ibyakubayeho ibyo wabonye nicyo ngicyo
urumva aha ngaha kiri ku rwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi urabona ko ndi buze kwerekana filime mbara nkuru yerekana bice mu byo nanyuze mu muri urwo rugendo urabona hano hari umuvure umuvure sinzi niba abantu bose bamwumva ariko umuvure bengeragamo uriya muvure uri mu bwihisho bwanjye nari mfite muri genocide hari ahantu umugabo wari warambyaye muri batisimu yaradufataga njyewe na mukuru wanjye akatwubikaho umuvure tukaba ari bo tubamo twawubayemo hafi icyumweru hafi igihe kinini ndetse kirenga n'icyumweru urumva uri umwana muri babiri nuko kubamo hari igihe bazaga gusaka kubera ko bari bibaza ahantu turi bakaza gusaka aho ngaho ugasanga nk'umuntu uri kudushaka awicayeho turi mu munsi njye na mukuru wanjye dutitira tuvuga tuti tukumva amajwi tukumva bari gusoma amazina y'abantu bari gushakisha ubwo ni urugero rumwe abo ngabo bose nibo batumye mfata urugendo nkavuga nti wagenda nkabibuka kandi nkibutsa abantu ko bakwiye kubiba amahoro
reka dusubire ku rugendo rwawe rw'iminsi ijana muri gahunda wise biba amahoro ntaho wageraga nubwo wari ufite ikarita ukayoba burundu ukibura
ayiwe narayobye narayobye hari igihe nayobye nayobaga kenshi ikarita ikanyereka ahantu nyura nkasanga yenda cyangwa aho yanyeretse barayikoze hatarajya nk'igikorwa runaka mu karere ka Nyaruguru hari ahantu ninjiye mu ishuri umuhanda winjira mu ishuri nibona ndi mu ishuri mu kigo cy'amashuri navuga se hano mu kigo cy'amashuri noneho ngiye gukomeza arambwira ati nukomeza hari irahita yinguka mu kigo cy'abasirikare nagomba gusubira inyuma noneho inzira bandangiye abaturage nkabona sinyibona ku ikarita bikansaba ko nafata nk'umuntu ahongera wandangiye inzira impingutse ahanahana icyo gihe gusubira inyuma bitumye ntakaza amasaha menshi niwe nari ngeze nko mu birometero 27 icyo gihe ndananirwa abazi ku muhanda uva Kayonza Rwamagana hari ahantu ngira ngo ni gereza yansindara ngira ngo hari agahanda uri kuva Kayonza ugenda n'amaguru ku muhanda hari agahanda keza cyane gateyeho ibiti keza cyane kariho hariho ibicucu wanyuramo ukumva ni byiza narahageze ndi kumwe n'uwo musore cyangwa reka twinyurire hariya cyane ko imodoka ku muhanda ntabwo byabaga ari byiza pe zarasanaga zigasakuza umuntu ananiwe ntabwo byari byabaga bishimishije ntabwo imitwarire y'imodoka y'ibinyabiziga byabaga bituryoheye turakanyuramo tukanyuramo kuko akanyura ku muhanda kagenda gakomeza ku muhanda ntitugeze imbere nko mu kilometero kimwe cyangwa kirenga dusanga turi ku muryango wa gereza
bisanze muri gereza
ntabwo twageze muri gereza twisanze ku muryango nyine winjira iyo nzira ntahandi ijya muri gereza noneho gusubira inyuma turananiwe n'ibikapu turababwira ati bacunga gereza bati murajya he n'ibikapu mwebwe bite aha ngaha muhageze
ntabwo
bari bazi gahunda zacu ndabasobanurira bati ngaho nimusubireyo rero mujye kunyuramo gusubira inyuma ikilometero kimwe kwabaga ari nk'utugira gute byabaga ari metero byabaga ari ibintu bikomeye hanyuma icyo twakoze nta kindi twasubiye inyuma nyine kuko twabasabye kunyura muri gate mu muryango ngo twinjire muri gereza dusohokere hirya kubera bishoboka baravuga ati hano hinjiramo abasura
ntabwo muhaburiye amahoro
nibyo ngibyo kuyoba ariko baratuyoboraga abantu bari abantu beza ariko nyine hakabamo n'ikibazo cy'uko umuntu bitewe n'uko amenyereye kunyura ahantu atekereza ko ariho hafi ugasanga aratuyoboye mu bugwaneza bwe yatuyobora akatubwira aho asanzwe akoresha kandi atariho hafi n'ibyo byose n'ibyo by'ingenzi haba hari mu rugendo nk'urwo biba biri
aha rero amahoro ku giti cy'umuntu uburenganzira bushobotse ku mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo
tukaba dukurikiye kuri radio y'ijwi rya Amerika ko turi mu kiganiro dusangira ijambo mu bihe u Rwanda n'isi yose barangije kwibuka iminsi ijana genocide yakorewe abatutsi bayibukaga ku nshuro ya 25 turi na Bwana Hippolyte Ntigurirwa hano ku gisozi mu mujyi wa Kigali ku rwibutso rwa genocide aho nawe asoje iminsi ijana yazengurukaga u Rwanda muri gahunda yise biba amahoro nge turi kumwe ndacyari Eric bagira ubusa none Hippolyte nakubaza nti mu minsi ijana wagenze akarere kakugoye kurusha utundi nakare
ha buri karere gafite igihari ndaza nko kuvuga mu minsi ya mbere uburengerazuba kugeza ngeze Nyundo ntabwo hari horoshye ni imisozi miremire kumanuka ukazamuka yewe uwo musore twagendaraga twari dufite ukuntu twavugaga ati mu Rwanda kigiye hasi kiba kiribuze kuzamuka aho manutse byanze bikunze buri buzamuke nugera imbere buri buzamuke niko byarimeze byari bigoye ariko noneho hari hari ibiryo ntabwo tugiye tugira ikibazo cy'ibiryo mu burengerazuba no mu majyaruguru tugeze mu burasirazuba
nabaga mwabyitwaje cyangwa mwabiryagaho mugeze
oya twaraguraga ku maresitora ku muhanda ku maresitora habaga n'amaresitora yadutse za burengerazuba hari nk'ahantu twari restora abasore rwose umuceri n'ibishyimbo n'ibirayi byiza byiza 500 rwose ukarya 300 naho twariye 300 ndabyibuka ni ukuvuga ngo nk'aho ngaho hari hagoye kuzamuka no kumanuka no kuzamuka ari ku biryo bihari mu burasirazuba twahageze izuba rihari ryinshi hashyushye noneho kuhanyura rero ho biryo byari bigoye mu buryo bwo kugendaho ntihatugoye umunsi ntashobora kwibagirwa ni umunsi uva Nyamagabe ujya Kibeho hari nk'imisozi hari umusozi twaramutse mu masaha atanu ngira ngo ni mu bisi bya Huye hafi niba ari mu bisi bya Huye yego ndakubwiza ukuri niba ari umusozi biti bisi niba ngira ngo niba ariko hari umugabo watubonye aravuga ati yatubonye ariko turi kunywa amazi aravuga ati ahubwo mwanyeye menshi ko mbere ibiyanye ibihari bitoroshye kuvuga ngo buri hose hari hafite ibigiye bigoranye hari hafite ubigeranye nko mu burasirazuba kubona icyayi cya mukaru cyabaga bigoye kandi twe twica rimwe na rimwe twabaga dushaka icyayi cya mukaru
tukiri ku rugendo rwari urugendo gusa cyangwa hari naho wagiraga aho ukagira ibikorwa ukora muri urwo rugendo
ntabwo rwari urugendo gusa hari harimo no gukora ibikorwa by'impuhwe cyangwa se by'urukundo nk'uko abantu bakunze kubyita hari harimo gukora umuganda hari harimo gutera ibiti ingero zitanga hari harimo gusura abantu no kuganira n'abantu bagize bafite amateka y'ubutwari nahera nko kuri urugero nahuye na Musenyeri Nzakamwita kigikora cyo kumwe na groupe nini twagiye kumwe n'itsinda ry'abantu benshi bari baje kwifatanya nanjye mu rugendo atuganiriza uko ubutwari yagize bwo kubakira abantu umudugudu kandi muri abo bantu harimo n'abamuhemukiye tumubaza uko muri diyoseze yazanye ikintu cyo kubaka umuryango nk'inzira nziza y'ubukristo byose aratuganiriza no muri aho muri Gicumbi hari undi mugabo twahuye witwa Yves Jenoside yakorewe abatutsi itangira uwo mugabo Yves wo muri Gicumbi bamwiciye imbere ababyeyi be babiri n'abana bavukana batandatu ariko uyu munsi tuvugana ngira ngo ni muri 2018 nibwo yanditse ibaruwa abazi bagize uruhare muri icyo gikorwa cy'ubwicanyi arababwira ati ndabababariye n'ibyo mu ngombwa ndabibababariye ariko mbibababariye kugira ngo muzigishe abana banyu urukundo hari pasiteri Bitonda wo mu Ruhengeri warokoye abantu batandatu muri Jenoside yakorewe abatutsi hari ubwo nawe twaraganiriye akantu ubutumwa bw'amahoro bose bakavuga bati icyo dutanga nicyo kituzanira amahoro hari n'ibikorwa bitandukanye nko ku Nyundo twakoze umuganda dutera ubusitani mu kigo cya Masera muri Musanze twakoze ibikorwa muri kiriya kigo cyitwa Hatton's Row cyita ku bana bafite ubumuga tukabakorera isuku ikindi twakoze ni uko nahamagaraga abantu bari badukurikira bakurikira urugendo haje amatsinda hafi abiri azanye ibyo kurya azanye n'imyambaro
ni ukuvuga ngo hari aho wageze aho ubona abantu barakuyobotse noneho mureka kuba umwe cyangwa babiri ubona abantu
barazaga mu minsi ikurikiyeho mu minsi 15 20 30 abantu batangiye kuza no muri Gicumbi nuko muri Gicumbi naho hari ikigo gifite cyita ku bakecuru n'abasaza naho twarahageze tubakoreye amasuku tuzana ibyo kurya turishimana nibyo harimo ibikorwa byinshi byinshi bitandukanye twagiye dukora
hanyuma se wareba ukuntu mwagendaga buri muntu asangiza mugenzi w'amateka yagiye anyuramo muri gahunda biba amahoro nk'intego yawe ukabona babyumva bate
abantu
barafungutse ubwabo ngo babivuge
abantu barafungutse aho nageraga mu mudugudu ndi buharare nahitaga njya kureba se niki kiri kwakorerwa ese araho nageraga nkahurana nuko hari inama hano mu Rwanda hari gahunda bita ni inama z'abaturage buri mudugudu ufite umunsi haraho rero nageraga ngasanga ngahurirana nuko mpageze bari muri izo nama ngasanga ntaranavuga ngasanga bari kwiga ku bibazo by'uburinganire bari bihohoterwa rishingiye ku gitsina ni gute byacika ni gute abana basubira mu ishuri ayo ni amahoro Dega bari bari kuyavuga nkaraje nanyi ngahita mbabwira nti rero ndi umushitsi ndi gukora ibi bakampa umwanya tukaganira ahenshi ngira ngo benshi ubu ngubu barabyibuka ndi kubivuga ubu ngubu aho nagiye nyura barabyumva ahubwo bakavuga bati ese ngira ngo haracyarimo cya kibazo cyo kuvuga ngo duhora twibuka ko ari twebwe dukwiye kuyabiba kurusha kuyasaba ni naho yenda njyewe gahunda yanjye yari ishingiye twibuka buri munsi gutanga amahoro kurusha kuyasaba ese nibuka buri munsi ko aho kugira ngo mvuge ngo ariko ngo mwagiye mureka ngo kumvugiriza amahoni ese wowe umuntu ukuvugiriza ibihoni mu nzira iyo ndagiye kukugonga umubwira uti uramubwira ngo ndakuye ngiye ngo nshakira ngo ntukavugira za amahoni di ngo maze oya wamubwiye neza ukamubwira neza ko ariho ahubwo amahoro umuhaye nawe ayigiraho utuntu dutoya mu mutima nuko
ukavuga se ko urugendo rwawe uko warutangiye icyo warugamije wakigezeho
jewe buri urugendo rw'amahoro rero ntiruhagarara ushobora no kutamenya ngo mbigezeje hehe ntago nashakaga kumenya nahuye n'abantu ibihumbi byinshi ariko ntago kuba twari turi kuganira niyo naba ari njyewe njyenyine wahindutse kuko hari ibyo nigiyemo niyo naba ari njyewe njyenyine wavuze ngo burya hari abantu bishima nk'abo bana bo mu Ruhengeri bafite ubumuga ni abana basekaga kurusha abandi bantu bose nahuye nabo avuga ngo ariko ubundi kujyewe kurakara mfite iyerezo yo kwirakaza ubundi njyewe mfite iyerezo yo kunyura ku muntu simubwire mwiriwe umugenge ntambuka abana bakavuga bati makuru batanze batarambona mfite iyerezo yo kunyura ku muntu nkamurakara cyangwa se umusuhuza ibyo ngibyo rero niyo naba ari njyewe wahindutse njyenyine nibura naza yenda hari uwo nazabiraga ariko nzi ko benshi bari kumva ikiganiro n'abenshi twaganiriye mu by'ukuri hari icyo byabafashije mesaje nkweretse ubutumwa bugufi nabonaga kuri telefone nk'abantu ari nk'umuntu uri muri France hari undi wari uri i Kigali bakambara nagiye nko gusura ku rwibutso bakambwira bati aho ngaho niho abacu bashyinguye wakoze kuba dusurira nako kantu kukumva ko hari umuntu wasuye abantu be ntekereza ko ari byinshi ni mu mfuruka zitandukanye igikorwa cyanjye cyakozeho cyagize icyo kimara
uwo musore w'umunyamerika uvuga mwari kumwe mwamenyanye muti kugira ngo yumve ko yazikagufasha muri urwo rugendo
nararwanditse ariko uko twamenyanye 2016 hari akazi nari mfite nari ndi gukora muri Amerika 2016 guhera mu kwa karindwi kugeza hafi mu kwa 12 umuntu twakoranaga nari mfite umushinga wo gukorana n'abana bakomoka mu miryango itifashije cyane muri Amerika dukoresha uburyo bw'amakinamico no kubara inkuru nk'uburyo bumwe mu bufasha ko muri bikomere bafite ni umusaza twakoranaga witwa Alan O'Hara umuprofeseri muri kaminuza ya Leslie yari inshuti n'uwo musore witwa Dylan uwo musore rero azakubwira ati hari umuntu ufite gahunda yo kugenda mu Rwanda n'amahoro kubera ko yari azi ko nawe ari umuntu ushishikariye gukemura amakimbirane ati muzahure uwo musore yari ampamagaye yanyandikira ubutumwa kuri interineti ndamubwira nti nta kibazo uzaze tugendane ndamubwira ati hari ubumenyi ufite bwo gukora arambwira ati mfite ubumenyi kuri ku mafoto gufata amafoto n'amashusho abantu uzaze ubinkorere arabyemera nuko twabonanye mu kwa gatatu nasubiye muri Amerika ubwo natangiye urugendo mu kwa kane twabonanye mu kwa gatatu turasuhuzanya turasangira yaje mu kwa kane dutangira urugendo nuko
ubundi se ntiwari ufite akazi
nari ngafite nubu ndagafite
warakaretse byagenze
urumva narabasezeye ndabwira rero mfite urugendo mfite proje ndayibabwira mukumva umushinga wanjye nari ngiye gukora barambwira bati tuzaguhemba mu mezi ane utazabuhari ariko nugaruka uzagaruke ku kazi bashaka umuntu asigariraho ukabyara ubu nzasubira ku kazi ejo bundi
ahindwe ukurikije uko bihagaze mu Rwanda ikibazo cy'ubushomeri by'umwihariko ku rubyiruko ni ikintu bamwe bashobora kumva ko na buryo bidasanzwe kugira ngo umuntu w'umusore areke akazi ajye muri ibyo
ya ntago bisanzwe nta n'amafaranga nashakaga muri uyu mushinga nta mafaranga nigeze nsaba inkunga uretse ko hari abantu banteye inkunga byinshi hari abantu bamfashije banteye inkunga abampaga amafaranga akamihumbi mirongo ingahe bampaye amafaranga ariko ntago nigeze mvuga ngo bantu mumpa amafaranga ariko ntago umuntu yari kuyampa ngo nyange ariko icyo mvuga ni uko ntago nari ngamije gushaka amafaranga ariko nta nubwo nari mfite ubwoba ko icyo ngiye gukora amahoro tugomba kuyavuga cyangwa kuyashaka cyangwa kuyakorera ari uko duhaze ntago ari byo rero nahereye aho ndavuga ariko nimva gukora uyu mushinga nkabura akazi ntago nari ko kabura rero nari ko kabura urumva nari nizeye ko nzagashaka urumva bitera ubwoba mara meza n'udahembwa umuntu w'umusore urya ugira ute nibyo ariko ntabwo nari mfite ubwo bwoba ikindi nabwira yenda nk'umuntu uba ufite ubwoba nk'ubwo ntekereza ko muri njyewe akazi kataboneka gusa umuntu yanditse ngo mumpe akazi umuntu ushaka kubona akazi agira icyo akorera umuryango nyarwanda cyangwa umuryango we cyangwa umuryango atuyemo ntabwo waba uhereye mu mashuri yisumbuye ukora imishinga yo kugira icyo uhindura muri kominote yawe ngo uzabura akazi ntabwo bishoboka byashoboka gute
imbogamizi wahuye nazo muri urwo rugendo rw'iminsi ijana ugenda n'amaguru bavuga ko ari izihe
umubiri ntabwo ari icyuma urananirwa nananirwaga nkavuga ni ibintu birakomeye ariko nubwo nananirwaga ku mubiri ku mutima najyaga kubona nkabona nka message karaje k'umuntu ati komerezaho turagushyigikiye komeza nananirwaga ku mubiri ariko ku mutima ntiwigeze unanirwa
aho wanyuraga ntabwo bagucaga intege
ahubwo njya gutangira abantu bambwira ariko se wowe bizagenda bite ariko se wowe ntibazagufunga habaze umuntu bazamfunga ubu nafata igikapu nkagenda hanzaga mu nzira akamfunga hari icyo nabamutwara abandi bakambwira ati uzananirwa ahubwo nari mfite ubwoba bwo kurwara ariko sinigeze ndwara ikindi ni uko nabibwiye umuryango wanjye mama umbyara n'abavandimwe bati genda ubikore umunsi dusoza yarampamagaye mu gitondo arambwira ati umwana wanjye nubwo bose wagiye burya ati ndabonaga mperuka nk'ubyara
nawe byari byamuteye
ubwoba ariko akanshyigikira akavuga ati ni igikorwa cyiza ubwoba rero nyine akenshi dukwiye kubutsindisha kugira icyo dukora ni icyo ngicyo izindi mbogamizi nyine nizo navuze mbere yo rimwe na rimwe kubura aho uryama rimwe na rimwe bikagusaba kugenda ubundi burebure bw'urugendo kugira ngo ugere aho urara izindi mbogamizi ku muhanda abantu batwara ibinyabiziga mwagiye mugerageza kubaha abanyamaguru koko ni ukuvuga ngo ihoni ntabwo ari iryo kubwira umuntu ngo uramenye ndengeye gukora impanuka aho yada ihoni ni iryo kubwira ngo mbwira mu nzira nigende ntabwo abantu batwara ibinyabiziga urimo nanjye ndimo n'abandi ntabwo tubera abantu beza abanyamaguru karabangamye pe kari muri bimwe byambangamiraga kari muri bimwe byatubangamiraga kandi twese ntitugitekerezaho abantu batwara ibinyabiziga tuzasanga ari byo birabangamye pe bitubangamira abanyamaguru nibyo
dusoza ikiganiro wabwira iki aho mutahuye muri iyo gahunda yawe kuko nubwo wagenze igihugu cyose ariko ntabwo wagiye ugera muri buri kagari buri murenge
abo tutahuye hari ikindi kintu kimwe nshaka kuvuga umuntu w'umunyarwanda ubona umunyamahanga cyangwa udafite uruhu nk'urwawe ugatekereza ko ari umukiza ntibikwiye kuko ahantu henshi nanyuze mu duce twinshi nanyuze abanyamahanga twabaga turi kumwe ikintu cyabangamiraga abantu barabasabaga ugasanga mwaduhaye abana wize icyongereza give me money ibyo bintu rwose ntabwo ari iby'u Rwanda kandi nta mukiza w'ahandi ahubwo ubundi mu muco nyarwanda aho kugira ngo usabe umunyamahanga wasabaga mu nzu wasabaga mu mbere ugasaba abanyu niba unakeneye ikintu witekereza ko umunyamahanga ari we mukiza wawe hanyuma ikindi aho uri hose ibuka ko amahoro agomba kuboneka cyangwa ibyishimo ukeneye uri uwa mbere mu kubigiramo uruhare ibyishimo umwana wawe ushaka ko azagira uri uwa mbere wo kubigiramo uruhare icyo uzabiba nicyo umwana wawe azasarura nicyo umwana wawe azaba mu nubi urwango ngo uri ya ntuzamusure ngo uri ya nirunaka ntukagereyo ngo bari abagize gutanga bari abavuye aha naha niba ushaka ko umwana wawe azabaho neza ngo umuti uri hano umuntu nkawe
urakoze turagushimye ku kiganiro mu dusangirije mu muhaye radio y'i America
turashimye cyane namwe kandi reka dukomeze tubiba amahoro
okay
aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nawo
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose